nkuko uri burebe kuri iyo screen yawe uri buboneho couple ya nzungu ndetse n'umugore we Nyasafari Nyahumure, ariko kandi uri buboneho Eva wa John. Impamvu nkugejejeho iby'aya makuru navuga ngo bwa mbere nzungu avuze kwitandukana rye n'umugore yari yarashatse, avuze buri kimwe cyose kuri Nyasafari Nyahumure, buri kimwe cyose ibyashatse kubatandukanya, buri kimwe cyose ibyo banyuze, navuga ngo asutse amarangamutima avuga buri kimwe. Amagambo yatangaje ejo ku itariki ya 28 ukwezi kwa 8 uyu mwaka turimo w'2025, ubwo yizihizaga imyaka 4 aba bombi bamaze bashyingiranwe. Ariko kandi uwo Eva nanone muramuzi, Eva wa John muramuzi ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane urubuga rwa TikTok, muramuzi byavuzwe. Kubera ko mu ntangiriro z'uku kwezi kwa 8 nibwo aya makuru yatangiye kujya hanze avuga ko Eva wa John asenyeye nzungu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya makuru yagiye hanze. Ngira ngo murabyibuka ko Eva ubwe noneho we ibye yabishyize hanze. Hari ukuntu amakuru ajya hanze abantu bagatangira kuvuga ngo wenda bishobora kuba ari ibihuha, ariko njya kenshi njya nkunda kubabwira ngo nta muntu uzaplakinga kubera ko ngo yatandukanye n'umugore we, ngo umugore ngo ari kwinjira mu rugo rw'undi ngo ari kurusenya. Izo planka ntabwo zibaho, ntabwo n'umugabo wabikora cyangwa umugore wabikora nta bwenge yaba afite bagakwiriye kujya kumuvuza mu mutwe, donc ntabwo byakunda. Eva we kuri John yavuze buri kimwe, turabizi tukigera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera ko John yarasanzwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aza gutwara Eva, yaramwambitse impeta n'ibiki n'ibiki n'umwana, bateranye imitoma, abantu nta nubwo bari bazi ko urukundo rwabo ruzarangira. We yabishyize hanze ati John urabizi ubugome bwawe, John urabizi inshuti zanjye ibintu wazikoreraga, uburyo wazisambanyaga, buri kimwe cyose. Eva we yareruye, abantu bagira ubwoba baravuga bati se ibintu bibaho, amukorera tucagira gute nyine buri kimwe cyose. Ngo yaramubabaje byo ku rwego rwo hejuru. Ngira ngo mu ntangiriro z'uku kwezi mu by'ukuri aya makuru mwiyumvishirijwe ijwi rya Eva ubwe yivugira kuri John avuga amabara yiwe, abantu baratangara bati ngo ziyi minsi. Ariko kandi uku gutandukana kwa Eva na John byatumye ngo Eva yinjira mu rugo rwa nzungu. Ibintu ndi kubabwira murabizi mu ntangiriro z'uku kwezi byaravuzwe, aho birumvikana bari batuye muri leta imwe, ubwo ni Eva ndetse na John bari batuye muri leta imwe, ni leta ya Michigan, ni muri Michigan bari batuye, ariko kandi nzungu ngo akaba yaratuye muri leta ya Maine. Hanyuma birumvikana Eva yari kuva muri Michigan akareba leta ajya kubamo, ari guhunga umugabo wiwe John bari barasezeranye. Arangije ajya muri Maine, birumvikana Eva ngo yari inshuti ya nzungu, ari abantu nyine bayi baravuganaga nyine, ari abantu baziranye na hano mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma Eva bahamagara uyu nzungu aramubwira ati se none bimeze gute, ariko se nta kuntu wanyesitara. Kubera ko yarazikaritse n'ahantu wenda bagurira udutoryi n'imikino bikinaga koko, n'uduki wenda n'uturayi. Ubwo nyine ngo amwesitaye. Abantu bakavuga bati ariko se cyaye va koko. Aturamwana umeze kura ninde wamwitesha ibintu nk'ibyo. Ngira ngo murabizi byaravuzwe nyina mwesitaye ku rwego byageze kuri Nyasafari, ubwo ni umugore wa Eva wa nzungu, ararakara. Murabizi ko ari n'amagambo yiye yanditse apostinga Eva, arangije aravuga ngo nimwakire mukanzungu mushya. ngo ni Eva wanzungu ati mpundi mpundu yavugije impundu yanditse impundi mpundu inshuro zigera kuresha atavuga ngo mwakire mukanzungu mukanzungu mushya nguyu ngewe ntabwo bino nk'ibyo ngibyo urugo bati kubera ko nzungu yazamukiye muri Four Square kubera ko ubundi ni umupianiste ino abantu bamuzi baramuzi azi gucuranga piano cyane bigeza ubwo pasteri wamukujije mu by'umwuka Masengo Bishop Masengo arahoza agerageza kunguye umuryango agira gute nzungu arwana urugamba ariko ntekereza ko ari satani wari wagerageje uyu muryango kubera ko nzungu arasenga cyane nyine n'abantu bahura imbere y'Imana umugore we nuko nguko ni satani byanga byakunda yari yabagerageje ariko pastor donc bishop Masengo arahozaho zagira gute inshuti zijyaho zigira gute nzungu bamwumvisha uburyo ibyo binagomba kubisohokamo ibyo bintu byo gukururana nura Eva kugeza ubwo amusenyera urugo hanyuma aragaruka nyine bakemura ibibazo we n'umugore we kuri ubu ngubu bivugwa ko bameranye neza muri leta y'Imana aho batuye navuga ko nzungu nkuko natangiye mbikubwira n'ubwa mbere avuze ku mugore wiwe nyuma yizusaga kubera ko hari n'abantu wenda bari bazi ngo byamaze kurangira bitewe n'amagambo nyasafari yagiye atangaza ku rubuga rwa Instagram ubona ko nyine yamaze kwiheba ubona ko yamaze kugira gute avuga ati va wanzungu nguyu ati ngiyewe rwose rekareka ibintu nk'ibyo ngira ngo murabyibuka rwose ntabwo nshaka kubarira iminota mbisubiramo murabyibuka rwose ibintu byavuzwe ni mwakurikiranye aho abantu bavuze bati ingozi y'iminsi ni danje nzungu we n'umugore we bizihiza imyaka ine bamaranye ni nzungu wa postinza aya magambo y'icyongereza ndi bugenekereze kugushyira mu rurimi rw'ikinyarwanda ya postinze ifoto ya mbere ubona ko ari kwakunda bari muri dote bari guhana impano ngira ngo iyo foto uri buyibone kuri iyo screen ubona ko nakamwenyu mwenyu ku maso mu bukwe bwabo aho ifoto ya kabiri ya postinze ari kumwe n'abana babo bagera kuri babiri bahagaze ngira ngo uri buze kuza kuba niyo foto wayibona ariko kandi bapostinga indi foto ubona ko basohokeye ahantu runaka wenda nko mu karesitora runaka bari gufata akantu hanyuma arangije yandika amagambo agira ati Rhoda I thank you ati mana ndagushimiye God, I give you praise. Ati nguhaye amashimwe for these 4 years I've shared with my wife. Ati kuri iyo myaka igera kuri ne mbanye n'umugore wanjye. What a blessing they have been. Ati mbega umugisha. Ati uyu wari umugisha cyane. You gave me a home. Ati mu by'ukuri wampaye urugo. You gifted me with 2 beautiful children. Ati kandi wampaye impano iruta izindi zose ariyo impano y'abana babiri. Though the journey has not been easy. Ati rubwo urugendo rutari rworoshye. Though we faced many challenges and storms, ati nubwo twahuye doko n'ibigeragezo byinshi n'imiraba myinshi n'inkuba zirakubita. Though the enemy launched many arrows our way, ati nubwo mu by'ukuri abanzi cyangwa se umwanzi yagerageje gutega imitego myinshi mu nzira yacu, you, wowe, man, or Lord, have always been there. Ati warahabaye. You stood between us. Wahagaze hagati yacu. And destruction. You were our solid foundation when things were shaking. Ati mu by'ukuri watubereye urufatiro, watubereye fondasiyo. Atubwi ibintu rwose byari biriho bishakinga cyangwa se bitameze neza. You became a wall that blocked the wind. Ati watubereye urukuta rwadukingiye imiyaga yaduhwaga. You were the light guiding us through the darkness. Ati watubereye urumuri rutuyobora mu mwijima. I thank you ndagushimiye oh Lord for your mercy that has carried us. Ati mu by'ukuri buryo wabanye natwe ukatugirira ubuntu ukatubaho. For your love that never gave up on us. Ati urukundo rwawe mu by'ukuri ruduhoraho ntabwo ujya udukuraho ijisho. For the whole heart flickered but never died. I offer you my deepest gratitude. In the name of Jesus Christ, amen. Ashimira Imana ati mu byukuri ndagushimiye cyane guturuka ku mutima wanjye ibyo wadukoreye nk'uyu muryango watubayeho. Ndagushimiye cyane mu izina rya Yesu ati bibuko nguko, amen. Arangije ashyiraho utu emoji ubona ko nyine dushimira Imana ko mu byukuri muri iyi myaka igera muri ine nubwo baciye mu bihe bitoroshye Imana yabagumyeho. Nawe reba imyaka ine mubakanye bafite abana bagera kuri babiri, hanyuma ukumva ngo abantu baratandukanye bafite abantu babyaranye kabiri. Urumva ni Imana yahabaye, niyo mitego ya Satani nyine Imana yabasimbukije. Mu by'ukuri ni amagambo abantu benshi bari gutangaho donc ubutumwa bwinshi banishimira uburyo Nzungu nyine yagarutse ntiyemere kuba nyine yakomeza gukurura na Eva ngo abe yasenya urugo rwiwe. Buriya umugore uvuye ahandi hanakaza gutwara umugabo wundi ugasanga urugo rwimereye neza, umugore agaturuka kandi urugo rwaramunaniye, hanyuma akinjira mu rundi rugo agatwara umugabo cyangwa se yaba ari n'umugabo agatwara umugore, bari ikibazo gikomeye cyane nta rukundo ruba rurimo. Murumva mu by'ukuri benshi nyine ibyo bintu bari kubyishimira bavuga ngo ni ibintu byiza cyane, nyine mw'abantu mwe sinzi ukuntu nabikubwira. Nzungu ngira ngo murabizi ko yageze muri Leta Zunze z'Amerika, yabaga mu gihugu cy'u Rwanda, nanone ariko uyu mukobwa we yari asanzwe aba muri Amerika, kumwe nyine uva wenda ugasanga usezeranye n'umudiaspora aramutwara nyine. Abantu benshi batangira waze ni viza yishakiraga nyine byaravuzwe nyine mu ntangiriro, ariko ubu ngubu nyine bameranye neza nk'uko mbikugejeho, ariko nyine byaravuzwe mu ntangiriro n'umudiaspora, umukobwa yari umudiaspora aza gusezerana na Nzungu arangije aramutwara, barangije nyine bubaka urwabo nyine byari danje, ariko Imana yabanye nabo, Imana yabaye mu ruhande rwabo, kandi ni byiza cyane. Abantu benshi bari gukomeza kwishimira cyane uburyo mu by'ukuri uyu muryango wongeye kwihuza nyuma y'amasengesho menshi, nyuma y'uko imiryango ikomyakomye, nyuma y'uko Nzungu agiriwe inama n'inshuti ziwe n'abapasiteri bagiye batandukanye, yagiye aca mu maboko Nzungu akemera guhinduka, akemera kubaka, akareka gore bo ku ruhande. Rwose abantu benshi bari gukomeza kwishimira uyu muryango wa Nzungu ndetse na Nyasafari Nyahumure. Soreje handa bakunda nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Niba utarakanda subscribe ubikore, tugiye gukomeza kubana mu nkuru n'ibiganiro, tugenda tubagezeho gatanu kuri gatanu.